It's your beats.
Zenwap.com.
Ladies and gentlemen, Maselet. Alongside Muzweke Alfonso. Program ya dishbi kwa karo kuranda kuposa fish. Let's go.
Mame since po waila. Life it aba beta. Mfaka lumbo na kulembe langa leta. Yo. Wafisa maeta pa. Mame tete nkwa nishoko wa neka pa. Kuba singo nga devya we. Ifoche mwono kushala ndemo soka we. Finally na kusanganga map singa. Wansa kumutima kukawa magabu. Leme teke choma on town. Yuma pen kila thote ine land town. Visa kama na bala bala nda shani shani. Niwe na mpomu wendi nga fika kila on. Mwone motu apika. Yonesha na profe tu achika. Nisha isale ichapika. Kuba iwe na ine mame endika.
Sisi we feel fire. Lilia tule seka chawa maelo unjipaya. Ine feel fire ni kaya. Kaya, baby kaya. Kaya, feel fire ni kaya. Kaya, baby kaya.
Tutabile chite mwiko te kunjangasha. Mumpelele zgonga niwe naikasha. Ula mpanga kare na tampo kutasha nsukulu la mubongo nga nungwasha. Nchirinde shoko ba fly party wenge chpere besha. Ukoko punka bengi abesho kuchira ndande sana masange ndesha. Nge umpa kwa tinikulupa konde pishe minu apanga kuchipinda windisha. Nchiriniwe ya ibela love mbirisha umatu yobe na nombanga tuleisha. Narikite moku nyankari langa wansha. Shpanga pira na chitire pa kukulansha. Mwingi umubi nkupisha pati ula shansha. Ok I doubtinga kutiwansha.
Ladies and gentlemen. Programu ya rishbi kwa karo kuranda kuposa fish. Tana mkwa weke shabu. Muzweke Alfonso.
Alali moinde. Sisi we feel fire. Lilia tule seka chawa maelo unjipaya. Inde feel fire ni kaya. Kaya, baby kaya. Kaya, inde feel fire ni kaya. Kaya, baby kaya. Inde feel fire ni kaya. Kaya, baby kaya. If you fire ni kaya, kaya, baby kaya. If you fire ni kaya,
yo. Sweet song kule wese ba mula papa so.
Whoa, yo.
Alali moinde, sisi we feel fire. Lilia tule seka chawa maelo unjipaya. If you fire ni kaya, kaya, baby kaya. 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 If you fire ni kaya.
Kwa karo kuranda kuposa fish.
Zenwap.com.
Kasama, I see you.